Ukasema sitaweza kukaziwa,
no,
kubaniwa. Unajua mambo yangu yote, mawazo yangu yote. Unajua kasoro zangu zote, na ndoto zangu zote. So baba sita complicate, baba ukisema sita hesitate. Mambo ya shetani sita tolerate, kwa neno lako nita meditate. Kuniongoza kila niki step. Ai, ulinipenda mapema na umesema tena na tena. Ulinipenda mapema na umesema tena na tena. All things are working for my good, for my good. All things are working for my good, for my good. So baba sita complicate, baba ukisema sita hesitate. Mambo ya shetani sita tolerate, kwa neno lako nita meditate.